Ibyahishuwe umutwe wa gatanu. Nuko mbona umuzingo w'igitabo mu kiganza cy'iburyo cyicaye kuri ya ntebe ya cyami, wari wanditswe imbere n'inyuma kandi ufungishijwe ibimenyetso birindwi. Mbona n'umumarayika w'igihangange waranguruga ijwi abaza ati,
ninde ukwiriye gufungura uyu muzingo akavanaho ibimenyetso biwufunze?
Maze mu ijuru no ku isi ndetse n'ikuzimu ntihagira n'umwe ubasha gufungura uwo muzingo w'igitabo ngo awurebemwo. Ndizwa cyane n'uko hatabonetse n'umwe ukwiriye gufungura uwo muzingo ngo awurebemo. Maze umwe muri ba bakuru arambwira ati,
wirira, dore aratsinze ya ntare y'umuryango wa Yuda, ari nawe gihitsi cya Dawidi. Niho ugiye gufungura uwo muzingo akavanaho ibimenyetso birindwi biwufunze.
Nuko mbona umwana w'intama ari kuri ya ntebe ya cyami rwagati, azengurutswe na bya binyabugingo bine hamwe na ba bakuru. Yasaga n'uwishwe. Yari afite amahembe arindwi n'amaso arindwi, ari byo bya binyamwuka by'Imana byatumwe nayo ku isi yose. Nuko umwana w'intama araza, yakiriye umuzingo w'igitabo mu kuboko kw'iburyo kwicaye kuri ya ntebe ya cyami, ngo awakire. Bya binyabugingo bine na ba bakuru makumyabiri na bane bikubita imbere y'umwana w'intama. Buri wese yari afite inanga n'inzabya za zahabu zuzuye imibavu, niyo masengesho y'intore z'Imana. Baririmbaga indirimbo nshya bati,
ni wowe ukwiriye kwakira uwo muzingo, ukwiriye no kuvanaho ibimenyetso biwufunze, kuko warishwe, amaraso yawe uyacunguza abantu, wabagaruriye Imana, wavanye mu miryango yose yo mu bavuga indimi izo arizo zose, wavanye mu moko yose no mu mahanga yose, wagize abantu b'ubwami bw'Imana, wabagize n'abatambyi ngo bakorere Imana yacu, bityo bazima ingoma bategeka isi.
Ndongera ndareba numva ijwi ry'abamarayika bari benshi cyane, ibihumbi n'ibihumbi. Bari bazengurutse ya ntebe ya cyami na bya binyabugingo na ba bakuru bavuga cyane bati,
umwana w'intama wishwe n'ukwiriye guharirwa ububasha n'ubukungu n'ubwenge n'imbaraga n'icyubahiro n'ikuzo no gusingizwa.
Maze numva ibyaremwe byose biri mu ijuru no ku isi n'ikuzimu no mu nyanja, mbese ibyaho byose uko bingana, bigira biti,
iyicaye kuri ya ntebe ya cyami hamwe n'umwana w'intama nibahorane ibisingizo n'icyubahiro ikuzo n'ububasha iteka ryose.
Bya binyabugingo bine bikikiriza biti,
amina,
n'aba bakuru bakikubita hasi bakaramya.